adventmusicplus.com.
Ndelomba mano ya kuchimfyobuli nalilufe nshila yenwi ya chine naliwo wapimpa nefya muchalo nalilabo muli mowenu mwampela ndelomba mano ya kuchimfyobuli nalilufe nshila yenwi ya chine naliwo wapimpa nefya muchalo nalilabo muli mowenu mwampela
natuleya tubombele mfumu nokuweshe panga ishaluba tukatushe muchalo hateanya tukafwikwe chilungwe chamweo natuleya tubombele mfumu nokuweshe ishaluba tukatushe muchalo hateanya tukafwikwe chilungwe chamweo
Munina ilelwe shita umfwa kwishiwi mutima hobe deto mutima hobe kuli Yesu enaka kulenge chilengwe chipya we munina ilelwe shita umfwa kwishiwi mutima ove leto mutima ove kuli Yesu enaka kulengwe chilengwe chipya
natuleya nokuweshe panga ishaluba Muchalo hateanya tukafwikwe chilungwe chamweo
Batoka
natuleya tubombele mfumu
nokuweshe
panga ishaluba
mama.
Tukatushe
muchalo
hateanya tukafwikwe
Natuleya
tubombele mfumu
nokuweshe
panga ishaluba
mama.
Tukatushe muchalo hateanya tukafwikwe chilungwe chamweo tukatushe muchalo hateanya
tukafwikwe
tukatushe muchalo hateanya tukafwikwe chilungwe chamweo
adventmusicplus.com.